lento gaziyo inhliziyo yami iyajabula wendoni iyamanziyo wendoni iyamanziyo ngizimamela
Mangikuba siyakufanela istwa ugcizandle ubuhle bakho inhloko ekhala ukubuzela uboya ebusweni unyathela ngabatwana angaze ngibone njengawe ntombazane uyayithanda mina uqonywe pinca pipi istrom yaqala ngonye umkhaya ngiyamthanda kasiyena ukulama sofuso kababa umuzi engikhathele umama uthi aqala ukuthola ijonge elilephayo uvele ngihluleka ukuyibamba kube mina ohlekayo kulezi nsuku ngithengela ipeshi nomqele wasendlalela umasikandi wacela ngimsinele intombi ephethe kahle egcina amasiko akazwani nokupheka esitofeni uyibasele eziko intombi ephethe kahle egcina amasiko akazwani nokupheka esitofeni uyibasele eziko
ngithi mamela wento okaziyo inhliziyo yami iyajabula
Kavela lo kodwa kodwa bazange belungwe kuwe ngasithatha isitoko wena uthathi yami uthande mina intombi enomqondo suka sambe wentokazi yamazinya luthotho mele ngikushade my love mase ngikushintsha isibongo wena uthande mina uthande ihlozi lami lethongo mele ngikhiphela inkomo mase ngichela ngenyongo umuhle ntokazi masufaka isitwaba nenhloko namahangisazi ngicabanga we akufika ubuthongo kwelethi lawo unakekela usinde ngobulongo asivele sikhulume ngekusasa lethu sikhohlweza isono nami nami noma ngishani ngizohlala eduze wakho ngobuwena esibani nami nami noma ngishani ngizohlala eduze wakho ngobuwena esibani
ngithi mamela
mamela
wentokaziyo